Equalizer. What's up, your records?
Me and you till I die. Baby Chiman, white in my side. Mzuri adinani. I know you like Mumbai. Uko kama nyumbani. I can buy you ndai. Haifiki mwakani. Tena ujui poda. Wala upaki maskara. Shepu nyuma kigoda. Sauti kama ya stara. Una lipsi nye mama. Utole muja de mi vida. Kino chakufa kanga. Macho kama umenyonya wida. Oh baby, girl, I want to see. Ah, baby, oh, girl, I want to see. Oh baby,
asa kokoro, oh, 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 kokoro, asa kokoro, baby, asa kokoro, kokoro, anfinye kwanda, asa kokoro, oh, kokoro, asa kokoro, baby, asa kokoro, kokoro,
napenda. Sisa Diana, Alima, Sisi Alima, una pigo za kiredi gaga, nyuma laini kama baga, zigo la kuvunja chaga, kifaranga kimetaga, kwanza mwasi matata, navyo sakata, yuno taranta, mavikarata, jini makata, avoni kamata, pichwa nangata, soka samata.
Mashowa ni kwake tafarani. I love you, sasa mwa kama nguo na dami.
Yeah, yeah, yeah. Girl, I want to see. Ah, baby. Oh, oh, oh. Girl, I want to see.
Oh, baby. Asa kokoro, oh, oh, oh. Kokoro, asa kokoro, baby. Asa kokoro, oh, oh, oh. Kokoro,
anfinye kwanda.
Asa kokoro, oh, oh, oh. Kokoro, asa kokoro, baby, asa kokoro, kokoro,
napenda.
Mtoto na pigo za tetere, usombe kichuma matembere. Bize na ngata kangetere, chumba ni singeli segere. Rupu de
Mashowa ni kuhye tafarani. Love you ni sasa mua kama nguo na dani. Yeah, yeah, yeah.
Atakuwa salamu.
Nende zile.
Yaba.
Ana dodo. Dodo. Ana dodo. Dodo. Ana dodo.
Mashetani amepanda. Kiti kabunja manyanga. Mgonjwa na tibu mganga. Ana dodoka.
Ana dodo.
Mwenye nyumba kapanga. Ringo limekuwa fanga. Maiti kavuli wa sanda.
Dodo.
Hawatoweza.